maamulka degmada Matabana ayaa ku warbi howlo ku dareeranga degmada sayo mudooyinkan ee sidii degmada yen helahayte walyaabo aasaasiga ee bulshada sida xarumo walbarashada caafimaadka saldhig booliska iyo walkasta oo muhiim ah bulshada degmada Matabana. Gudoomiyaha maamulka degmada Matabana mudane Bashiir Abdiraxmaan oo isla hadalay warbaahinta ayaa sheegay in bulshada degmada Kanola kaalinta iyo ku qaadayaanga nabadgelyada iyo sidii loo horumari lahaa degmada. Saas oo kale si degmada iyo indirta horumaraha ka filanga ayaa gudoomiyaha waliba uu bulshadan ka baaqay in iyo maamulasho iyo laamo nabadgelyada iyo la shaqeeyaanga.
Runtii waxaan leenahay hal sano iyo bar ka bacdi waxaan dareemaynaa in dowladnimada iyo shacabiga iyo maaragtay nidaamka waxa uu yahay intaba cid walba oo dowladnimada ku jirto oo dowladnimada ka shaqeynaysa dalka iyo cid walba oo shacabka iyo bulshada oo degmadan deganid iyo deegaanada hoos imaadaba waxay dareemeen caawada dowladnimadu waxay tahay waxa la helay xornimo, waxa la helay amni, waxa la helay qurux. Waxaa maaragtay aan dhigi karnaa farqi weyn ayaa u dhaxeeyay shalay waqtiga hal sano iyo lixda bilood ka hor ahayd sida ay ahayd degmadan iyo deegaanada hoos imaaday ahaayeen iyo maanta farqi weyn ayaa u dhaxeeyay. Runtii waxa laga faa'iiday waxa ka mid ah in dadku dowladnimada nacawda dowladnimada heleen kuwa ugu horeysa amniga oo maaragtay howlaha amniga degmadan la helay ciidamadii amniga booliskii iyo nabad sugidii bay degmada ka howlgalayaan garsoorkii sidoo kale ay shaqeynayaan ay dawladda Hirshabeel soo magacaawday in maaragtay mashruuc kale gidisan oo la xiriira stabilization wax la dhaho ama xasilinta deegaanadii ku sii u dareemaan ee caawada dawladnimada hay'adaha ka caawinaya dawladda oo la fulinayo sidii saldhigii xarunta saldhiga dhismaheedii xarunta degmada solarka cadceedda ku shaqeeya oo laamiga lagu xiray ceel dayactirkiisa iyo dhammaan mashruuc kale gidisan oo hay'aduhu ay wadaan maadaama runtii aan waxaan leenahay halka sano iyo lixda biloodba waxa laga faa'iiday waxay ahaayeen in dadku dowladnimo iyo farqi ay u dhaxayso iyo maaragtay shalay wixii ka jiray degmadan. Marka waxaan leenahay wax badan oo laga kabsaday, nacaw badan waa la helay, dadku horumar waa heleen, mashaariic kala gedisana lagu helay, bulshaduna wax walba amniga ugu muhiimsan amnigu si xasilooni ku jirto maaragtay wada shaqeyn ku jirto ayaynu ula shaqeeyaan shacbigu maaragtay ciidamada amniga. Marka runtii waxaan leenahay farqi weyn ayaa u dhaxeeyay.